Uno cociungue quelle mafia, un cielo si sta duba quelle mafia, famo cociuna una hasso che viamo una make un chico basilio non la diaco na quelle mafia. K I M A F I A che mafia, K I M A F I A che mafia.
Mandugu Tiji Jack Master
Tuma na nguvu tena jasiri hata shule sikusoma sikuwa na hela swakili so nipe dili mbili kilo alfajiri then usinipe zaidi ya wiki mbili sipo nyono jue nshatambanche safiri yae niko mbele mina saka mahela nipendili masela nipendili minkamate mahela cheke tabaza tunza vichochoroni usishangaite kishindia komoni tunapenda sana mawama champagne lakini ndo vile tuna mahela tunatamani mami sese kumwaga ni mapiza mabaga na mazaga mazaga ile ndo vine tena tuna mahela lenye makodo ameshindia mapela tumekondiana kamili jo misumari tunajua kuwa mwili wa ujengi kwa tofali bali gari wa maragi ya pizza pepperoni akitucha beef then mixa makaroni inapendeza ni mambo tu ya feza full that ni muhimu ipatikane kwa meza so nye mnasemaje masela tusake didi tukamate mahela right
yeah. Pendili masela mfele kamate mahela pendili masela mfele kamate mahela pendili masela mfele kamate mahela pendili masela mfele kamate mahela.
Si hata mfanya dili ipi nana kama vile zote zilipi yani. Nishamu wamekufanya muziki kuja 419 anataka mahela. Nimesha choka haya maisha mtani office maskani breakfast mjani wakati kichwa kina waza mamilion vipi nita ride na mamaji ya stani yon so kila kona ya mtani weji mix figure dili 1-2-1-2 the 5-6 ikuzekana unapigi ata fix hacho woga wakulala stiku tuo cha polisi bila mapene juwa mengi tamisi achia mbali na zimajinga tamisi ni mwenye mtu fulani wa machiks vipi ntopo wa miss bila kuona mahela stovi sent kama 50-50 kutembea mfuko ni mchizi sina tajiti so yime semaje masela tusake dili tutadaka mahela
masela pendi mpendili masela mfele kamate mahela
masela
pendi mpendili masela mfele kamate mahela
masela
pendili masela
mfele
kamate mahela
masela
pendi mpendili masela mfele kamate mahela.
Cheki Freddy, bobo waziri au mwanangu zizu sikii na nani pedili. Tena iwe moja tu yenye akili ya kulala maskini na kuamka tajiri. Ah, nipendili na mitoe mashairi yenye akili ili wenye sigiri wote wakiri. Na kabla vocals ni smoke above Mali kisha nitoe rhymes yenye sun kali kalifu vali. Nobody copy sky screams about racer. Ni make more money, more dough, more pizza. Na liyo zwisha wa
mjom bars wenteja.
Kesho wapange foleni kuja kugombeo meneja. Nosa nipenda ndo waziri chukiela dada zao kwenye kona si to watch up and be a
hollow.
I'm missing my Marcella and that way y'all nigga put some hella.
Pendili Marcella fell, kamate mahela.
Marcella,
pendili Marcella fell, kamate mahela.
Marcella,
pendili Marcella
fell,
kamate mahela.